Fweny 21. Bang' mano, naneno polo manyien gi piny manyien. Polo mokwongo gi piny mokwongo noserumo, kendo nam bende noselal nono. Eka ne aneno dala maler, ma en Jerusalem manyien, kalor piny ae polo kuom Nyasaye, koikore ka miaha moikore ne chuore. Ne awinjo dwol maduong' moa e kom duong' kawacho niya,
"Koro Nyasaye osebiro dak gi ji. Obiro dak kodgi kendo gibed joge. Nyasaye owuon biro bet kodgi mi obed Nyasachgi. En oywe pi wang'gi duto, kendo tho kata ywak kata nduru kata rem ok nochak obedie, nikech gik machon oserumo."
Eka jal mane obet e kom duong' nowacho niya,
"Neuru, aloso gik moko bedo manyien."
Bende nokona ni,
"Ndik wachno, nikech wechegi gin weche migeno kendo madiera."
Bang' mano, nowachona niya,
"Gik moko duto osetimore. An e Alpha gi Omega, tiende ni chakruok gi giko. Ng'at mariyo oloyo, anami pi soko mar ngima nono, ma ok ochulo gimoro. Ng'at molocho noyud gigo, kendo an abed Nyasache. To en obed wuoda. To ngoche, gi joma ok oyie, kod jomriambo duto, kargi nobed mana ataro maliel gi ligek mach, ma en tho mar ariyo."
Eka achiel kuom malaika abiryo mane nigi tewni moting'o masiche mogik abiryo, nobiro ira, mowuoyo koda. Nowachona niya,
"Bi mondo anyisi miaha, ma en chi nyarombo."
Eka malaika no notera malo ewi got maduong' kendo mabor, ka an ei roho, mi onyisa Jerusalem, dala maler, kalor piny ae polo kuom Nyasaye, kanigi duong' maler duto mar Nyasaye. Lerne ne rieny ka kidi ma nengone tek, kaka jasper maler ahinya. Ne en gi ohinga maduong' kendo mabor man gi dhorangeye 12 ma malaika 12 orito. To nying dhoudi 12 mag nyithind Israel nondiki e dhorangeye go. Dhorangeye 3 ne ni yo wuok chieng', kendo 3 yo nyandwat, to 3 mamoko yo milambo, kendo 3 yo podho chieng'. To ohinga mar dalano ne nigi kite mag mise 12 ma ondikie nying joote 12 mag Nyasaye. Malaika mane wuoyo kodano, ne nigi luth mar rapim molos gi dhahabu mopimogo dalano gi dhorangeyene kod ohingane. Bor gi lach mar dalano ne romre koni gi koni. Malaika no nopime gi ludhno, mi oyudo ni oromo kilomita 2,000. Borne gi lachne kod borne modhi malo ne romre duto. Eka ne opimo ohingane, mi oyudo ni oromo bede 144, kipimo gi bat mar dhano, ma en rapim mane malaika otiyogo. Koro ohinga noger gi jasper, to dala hiye ne dhahabu lilo marieny karangi maler. Mise mar ohinga mar dala nolos gi kite ma nengogi tek mopogore opogore. Kidi mokwongo mar mise ne jasper, to mar ariyo ne safir, to mar adek ne kalkedo, to mar ang'wen ne zumaridi, to mar abich ne sardonikso, to mar auchiel ne sardius, to mar abiryo ne krusolith, to mar aboro ne berul, to mar ochiko ne topaz, to mar apar ne krusopraso, to mar apar gachiel ne huakintho, to mar apar gariyo ne amethusto. Dhorangeye 12 go to ne kite 12 manengo gi tek, miluongo ni lulu, kendo dhorangach ka dhorangach nolos gi lulu achiel achiel. Yor dalano ne dhahabu lilo marieny karangi. Ne ok aneno hekalu e dalano, ni mar Ruoth Nyasaye manyalo gik moko duto kod nyarombo ema obede hekalu mare. Dalano ok dwar chieng' kata dwe marieny kuome, nikech duong' maler mar Nyasaye ema miye ler, kendo nyarombo e tache. Ogendini mag piny nowuothe lerne, kendo ruodhi mag piny nokel duong'gi e iye. Dhorangeye ne ok nolor godiechieng', to otieno bende nobed maonge kuno. Duong' gi mwandu mag ogendini nokel e iye. To gimora mora ma ok ler, kata ng'at matimo gik mamono, kata mariambo, ok nodonjie ngang', to mak mana jogo ma nying gi ondiki e kitap nyarombo mar ngima.